Misi yende ya ayo maripiga kwa mama nekubembeleza. Jiji na jiji na lizaga dabula. Mere parabu. Chirati na free time.
Saibi tuanga pepeta yeye. Tuanga tuanga pepeta yeye. Tuanga.
Oh, we need to get it, Salam. Jab Salam, they want to use a family. Urike, Sumarambe, Tuanga, Pepeta Salam, Tuanga, Rusha.
Yeah.
Radio de Tumaine Fungula Fungula.
Yo, Marile!
Aria Kidati, Liban Tenasio.